அண்டல் அது வெளி வாமுவல அண்டல்
அனந்தார்த்த
அண்டல் ஜுகி அண்டல்
அனந்தார்த்த
எய்துடைய அண்டல்
ngonga jati hebe ngala andal ana kani ndartude andal sabi mo wala andal wala di adna mo wala andal yo bumdo adna kana ndarten andal se ndarti andal fu e keba barke meden adna cekite lobbe lahara ndarten andal andal ni joge di mako ndarten andal andude andal kany wawi andude simudo andude andal kany wawi hemde adna heɓa lahara ɗen no ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yettinde on ko e sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawde windande J Vernon Maggi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yettinande e ngal ɗo andal yalla hokke barke andude ngal ɗo andal
gorko e debbo suka e mawɗo ɗo tawa ɗon heɗade kam leyɗe aduna fuu mi salmini on dow inde Isa Almasihu oɗon ngoodi nande programme jande dewtere seniinde iwde e Modibo mo jom andal wiyeteɗo J Vernon Maggi suɓaɗo fa yottina on nde jande e fulfulde woni min giɗo moɗon iwde Transworld Radio konngol wayraago hettuɗo to masiŋaaji to o kañum wiyete Alex Ibo omo jowta on fa sanne ndenno eɗen gondi fa hannden giɗɗaaɓe hettiniiɓe e jande meɗen dewtere annabi Ezekiel ka jonnon so won fuu ko jiɗɗon faamin faama miɗa ndaarda on neldo min ɓatakiiji fa keɓen andondiren e dow majjum en njahan yeeso fa jooni de ngaren e mbiɗe suura jeegom dewtere annabi Ezekiel nde o suura waran hollita en kafayi na du kabaru no kafayi ɗum woni jukkugo lamɗo joomiraɗo saamirta e ngallure Urusalima e dow majjum giɗiraɓe nane ko dewtere hollititta en ɓamude ɗo mbiɗe aya arana ɗo kanko annabi Ezekiel mo fuɗɗi haala de mo wihi anni haala lamɗo jooman warko e am ka hono ni en ley ɗiɗo haalaji lamɗo jooman waran hollita en so wiyeede goonga mo jukkan fedde Urusalima ɗum woni leydi Urusalima no boniri e dow majjum nden no giɗiraaɓe ɗum ana hollita en faa jooni tiiɗallaaji faamude naa du yimɓe ana tiiɗi famminede kabaru no lamɗo jooman jukkirta so wiyaama lamɗo jooman ana jukka neɗɗanke fuu ana heedani e naawallaaji kañum e tiiɗallaaji ka jonnon wondu naawallaaji kañum e tiiɗallaaji hewtirooji en yirude e seyɗaani naa du e golleeji meɗen ɗum saabi so en ƴeewi aduna meɗen o no wordi hannden ni aduna o tawaama ana annda ñabbiiji kañum e naawallaaji mawɗi nde wonno haɓooji mawɗi tawaama ana waɗa ley oɗo aduna andon so wiyeede goonga goɗɗi won toon yo lamɗo jooman saabii ɗum non du naawallaaji ɗi tawaama ana heewta fedde lamɗo jooman ɗum woni yahudiyankooɓe nde wonno Adolf Hitler tawaama e ley golle muɗum ana dawra mayde yahudiyankooɓe tan andon heewɓe won toon ana wiya saabi ko naawalla kañum e tiɗalla tawa ana heewta nde fedde ɗum ana holla lamɗo jooman wooda ka andon wona noon ɗum wordi kabaaru ko nde fedde tawa ana golla ɗum woni ana salano konngol lamɗo joomiraaɗo ngol haltantaake en nde wonno du lamɗo jooman tawaama ana wongina ɓe ɓe sela e golleeji bonɗi ɓe ɓattito ɗum ɓe ɗowtano konngol muɗum ngol so wiyeede goonga lamɗo jooman ana mawni yurmeende nden yurmeende ana wodi fa hande. Nondu nden yurmende ana wodani fedde makko nde. So wiyete gonga ko kan en famude woni. Lamdo ana mauni yurmende fa joni. Dun sabi omo yidi bibbe adama fu. Nimsita e golleji mudum bondi de wara e makko tewtira mo yafa mu yallutti. Sabi yo e goddinal e Isa Almasiu kanyum e dawtanade kongol mudungol yafa mu yallutti wawi hebirade e gonga e do majjum Paul ana hollita en e lay bindi dum woni e lay bataaki mudum faade e korintun ko be didabo no kulo lamdo jomirado hani latirade nadu hollitade e lay meden den no tawe mi andi ko woni hulde jomirado mi tewtan hebude hakkillaaji yimbe be lamdo ana andi nadu lamdo ana andi min mi e jondori onon du odon andi min e lay berde modon min jida mantade yeso mon ko min jidi de hokkude on dalili no goddiniron e gonga e Isa Almasiu fade meden yaade yeso min daardan hettudo masingaaji to o walla on hebude faamu e anditore meden de
so odon jidi famde de do dewtere binde amen ataakiiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numeroji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire.
Dany tiab fasan gidirabe e do de mbide Ezekiel hebi famude lamdo yo jom annora jati dun sabidu gilla e puddode mo tawama mo hollita yimbe ina hani le inkinade de dotano lamdo jomiraado denno en jahan yeso de ngaran e mbide ayaji de fa joni e do majjum e ngaran e mbide aya didi anni ko dotere wiyata hedande e bangal kanko Ezekiel biya neddanke jonika yewu wambeji Israila di dun woni to hayre tawa fu haltanadi di do halaji de mbiya hayre Israila nadu wambeji Israila di nane halaji lamdo jomirado di anni ko lamdo joman wiyata onon kaaje e wamdeji e nokku fu do chofi wodi mi waddan e modon kaafaje de mi halka nokkuje fu burde towde e lee leedindi di do halaji ana hedani e jukkugo kanko lamdo joman no warirta e lee leedi Israila andon so wiyede gonga yimbe tawete ana donna pucci ana donna kudde kabirde e ko nandi e munen de yilto e lee leedindi ana halka hunde fu ko tawa lee mayri mo wi hen kasen aya nay yottade aya joydo onon nokkuje to kudde dum woni do chuudi do towruuji suji dante darna fu on fu on kalkete nondu mi samminan e modon yimbe dawranobe onbe on fu on mayan fay goto heddata ko ana wuri hono non bibbe Israila kasanke mun en tawete ana yowo e dow di degedegeji di ngodudum suji dande dum woni toruji modon di nondu koroje modon sakoto nokkuje do nyottinton sadakaaji do so en jehi yeso kasen ko kebeten famude woni o aduna no wordini lamdo joman waran jukkude mo so on ewi ngalluje leydele aduna de wonton ngalluje nyibaade fa gasi ka andon dum fu waran halkaade nyande jukungo lamdo jomirado warta sama yimbe odo aduna gidirabe dun sabi hande eden hani wattande haille eno jogorden hore meden eden hani dawtanade kongo lamdo jomangol kulen lamdo teddinen dum le ko gatten fu Ezekiel hebi famude no annora lamdo jomirado o foti ne wonno lamdo joman yo lamdo foccitido e cenido o mo yidi enen du ngonen e les senare en wawa wonde e les senare soni en adake labbinirede e le gondal meden e Isa almasiu e idam almasiu dam ka so en hebi yafa muya lutti sikke wala dum woni en labbinama e luttiji meden hono non du en dootan to kongol lamdo jomangol dum woni en jahan yeso e senare fayso tawi senare hibbunde en wawa hebude dum e le odo aduna ka jonnon e do dootanagol meden kongol lamdo jomirado gol kanyum e wadde ko fordata e mbide dewtere seninde sikke wala yalla lamdo joman faabota en yaade yeso ka arande fu eden kasindinni e yafa muya lutti dum woni fayde mayde Isa almasiu kanyum e ngaral mudum le odo aduna fadi meden yaade yeso gidrabe mi ndardon hettudo masinaaji to o walla en foftirde e nana de wogeji seeda tiab fasan ndenno gidirabe nde wonno lamdo jomirado yo senido o mo yidi enen du taweden yo en senibe dum waddimo tottude en bi ko bajjo mayena luttiji meden sabi wala funno yafa muya lutti dum woni senare hikkunde wawi hebirade soni Isa almasiu tawaka ana rufa iida mudu ne wonno mo rufi iƴa makko saabe luttiji meden ana hani enen du goɗɗinen e makko yalla eden kewta yafa muya lutti e gurnam keddotoɗam so waɗi non fu gurnam wodana en so waɗi non du fu en heɓan wonde e ley senare makko nde demo faabo en e dow bawɗe ruhu ceniɗo kañum e dewtere makko senine nde hokkude en ɗowtanade kongol makko ngol le oɗo aduna ɗum woni e ley ko golleten fuu en ɗowtan to kongol makko ngol de njehen yeeso e ɗowtanade mo jaati njehen yeeso ndenno ngaren e mbiɗe aya jetti yottaade aya jeenayi ka anni mi yoppan woɓɓe e moɗon sabi on heɓan dadde e kaafayi ley leɗɗele aduna ɗe. Ɗum woni so on naɓama e maccungako leyɗele aduna ɗe. E leyɗe mbiɗe giɗiraɓe, lamɗo joman ana hollita fay so jukki fedde muɗum nde hatta dañan ɓe yoppi hakkunde fedde nde. Ɗum woni mo miccititto yurmende makko. Andon nden yurmende ana woodi fa handen, ana woodani enen ɓiɓɓe Adama. Ɗum saabi lamɗo ana muñani en. Ɗum saabi du mo fooɗantako, na ɗum mo heñantako jukkungo, na ɗum jukkude oɗo aduna. Omo muñani en yalla enen ɓiɓɓe Adama. Eɗen sela e golleji meɗen bonɗi de ɓattitoɗen mo, tewtiren mo yaafamuya lutti. So wiyeede goonga, homo fuu e meɗen ana haani ko faama ɗiɗo kabaruuji. Aya jeenayi, tawaaɓe ana daɗa ɓe mi miccititto ko muɗum iwde e leyɗeele janane. Ɗum woni to ɓe naɓa maccungaako to. Nde wonno mi tawaama miɗa waɗa ɓe, naa du miɗa jukkira ɓe no boniri, saabe golleeji maɓɓe bonɗi. Sabu heewɓe tawaama ana haɓɓo e toruuji mum'en. Hono non du so ɓe ƴeewi kohe maɓɓe, so wiyeede goonga ɓe nyiddan kohe maɓɓe, saabe golleeji bonɗi ɗi ɓe tawa gollude ɗi. Lamɗo jooman ana yiɗi faa jooni dental haɓɓiiɓe e muɗum ɓe woɗɗito golleeji bonɗi kañum e anniyaaji bonɗi oɗo aduna. Ɗum saabi mo suɓiima yimɓe tawaaɓe e ley goɗɗinal muɗen e Isa Almasihu ana laatanoomo settotooɓe. Ɗum woni settantooɓe mo ley oɗo aduna. Yo lamɗo uditin hakkillaaji ɓerɗeeji meɗen de hokka en enen du settanaade e goonga kabaaru lobbo Isa Almasihu o. Aaya sappo, nden ɓe heɓan andude min woni lamɗo joomiraaɗo. Ɓe heɓan andude du mi tawaaka miɗa hollita ɓe ɗiɗo kabaruuji. Ɗum woni nyabbiji ɗi hewtan ɓe e dow meere, nden ɓe andan min woni lamɗo joomiraaɗo. Andon ɗiɗo haalaaji ana warta kile tati e ley oɗo suura. Ɗum woni suura jeegon mo gonɗen e muɗum o. Ɓe heɓan andude maanda fayde haɓɓagol e lamɗo joomiraaɗo. Andon lamɗo joomiraaɗo kañum ka fayde tawa ana heewi jilli, ana mawni yurmeende, a bada mo jaɓanta lutti. Ɗum woni ko waddimo hokkude Isa Almasihu. Yalla ana laato safaare ko waawi tosude lutti e ley ngurnam meɗen. Dewtere seniinde ana hollita kile kewɗe, en fuu en lutti lamɗo jooman. Non du jukkungo haanugo hewtude en ngo yo mayde kañum e seertude e lamɗo joomiraaɗo faa abada. Aaya sappo e tati, so en njehi yeeso kasen, lamɗo jooman ana haalda e annabi Ezekiel e dow ɗe mbiɗe. On andan nden min woni lamɗo jooman, sabi heewɓe moɗon tawaaɓe ana dawrina toruuji ɓe fuu maayan. Non du ɗakki toruuji maɓɓe to tawa fuu mi halkan ɗum en, sabi on tawaama oɗon gonna toru ley leɗɗe. On tawaama oɗon gonna toru ley nokkuuje fuu tawaaɗo e ley ndi leydi. Lamɗo yo ceniiɗo, abada mo jaɓataa du tooñen senaare makko nde. Ɗum saabi jukkungo waran hewta oɗo aduna. Nde wonno yimɓe ana salano senaare lamɗo joomiraaɗo nde, e ɓe golla ko fordata e sago maɓɓe. Taa kiileen kohe meɗen. Ɗum woni ko dewtere seniinde tawa ana hollita en iwruude e ɓataaki kanko Paul o faade e Galatiyankoɓe. Taa kiileen kohe meɗen. Ko neɗɗanke aayi fuu ɗum woni ko hettata. Nden hono non ana hani ko wattanen haille di do halaji de leedinen ko himeden do tanoden lamdo jomirado e gonga yehen yeso fa joni de ngaren e biide aya sappo e nay nden mi foccan jungo am min lamdo jomirado de mi habobe nondu leedindi fu halkoto gilla ley ladde jerende nokku wietedo dibla fa to yimbe tawa fu nden yimbe settoto min woni lamdo jomirado so wiede gonga lamdo yo jom bawde wawdo sarade un sabi somo sarkedu sariya makko o ana wada eno foccitiri nden no gidiraabe eden hani tawrede leedin kinare do tonoden kongo lamdo jomirado gol dawriden e mudum e gonga yalla yettende ana hewto dum fa abada do woni timode miide sura jeegom dewtere annabi ezekiel e do majjum e jahan yeso de ngaren e biide sura jeddi fa handen de do dewtere nenno so e ngari e biide sura jeddi o do kabaru ana heden fa joni e jukkungoji ngo lamdo jomirado waddata e fedde israyilande nde wonno dun tawama e dun fudda illa e suro joyto ndenno ngaren e biide ay arano o do sura hala halkegol fa abada fedde ursalima warta haltane en ndenno hala lamdo joman ka wari e am hono ni en dun wonno ko ezekiel annabajo chubado lamdo jomirado o tawa ana wi'a en ele ay arano nenno lamdo joman wihimo to mbide aya didido an biya neddanke anni ko lamdo jomirado viata hedande e bangal leydi israila anni timode nde ngallure ana wara iude to nokkuje nay dum woni fudonange hirnange sahel e baleri jukkungo mayre waran sama e mayre honno handirini ka anni wakkati jukkungo ma mongo ngo ana wara e maada min nelan dukkuru am e maada de habe mi sarete honno tawada ada gollirani nondu mi waddan si nyabbi fu e maada anni halaji di lamdo joman tawa ana wiya hedande e fedde israila andon nde fedde tawama ana woddito kongol lamdo jomiraado nde fedde tawama ana habbo e kuddeji di teddinta lamdo jomiraado nde fedde tawama ana woddito lamdo jomiraado ni woni ko enen bibbe adama fu nandirden en fu en wodditima kongol lamdo jomiraado fay goto haddaake e ko focciti fay goto woda teddinde lamdo jomiraado nden hono non sabe yurmende makonde mo tawama omo subo neldude en bi ko bajjo mayana luttiji meden yalla so en gonini e mudum e gonga eden kewta yafamu ya lutti so en jehi yeso en garan e biide aya nay yottade aya jeddi nenno lamdo joman wi feddende nde wonno nde jabali dawtanade kongol makko mo bi denno gite am tawete e maada anda mi yurmata ko ma mi holliti tamadu yurmoyade nadu yurmende am ka anda mi watte dum woni mi jukkete fa forda eno golleji ma bondidi waratani nden on heban andude min woni lamdo joman modon fadde meden yaade yeso gidiraabe min daardan hettudo masingaji to o walla en foftir e nanan e wogeji seeda Thank you. tiyaba fa sanne. E do majum en jahan yeso fa handen. E mbide ayaje. Nde wonno lamdo joman an wodi haldudde. E fedde mutum Israyila. Mobi ndenno. Anni ko lamdo joman vyata. Bone yanan e moron. Bone mohono mutum. Wala. Anni nde bonde. Ana wara e moron. Timode. Woni timode nadu halkere anni wara e modon nyalande yimbe woni nyalande jukunde yimbe ndi leydi anni wara nyalande ne battitike ley nden nyalande weltare fu nanataake ley mayre ndenno mi waddan nyabbi hakkunde modon nadu ley modon faande dukkuru am hebi waltade fu mi sarirte fa fota honno tawada ada gollirani nden mi waddan nawallaji fu e maada anda mi yurmata kuma mi hollititama yurmende andu non mi jukkirte no boniri nden on heban andude min lamdo jomirado modon woni ko tawa ana jukkam gidiraabe hettinibe Ido halaji woni ko tawa ana haltane nde fedde fa hande non dum wordi lamdo joman yo lamdo jom yurmende ka jonnon mo salata ko jukkude golleji lutinidi dum sabi eden hani selde e ko lutini do tono den kongol lamdo jomirado tewtire mo yafa muya lutti e gonga wakati meden o reggoyke en paran alwal jande meden e odo nokku yo lamdo joman hokku en fa joni do tanade isa almasiu e gonga amina
ko petti do joni ko ye iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 dp 21.1 Abidjan 06 et Soudou Radio Transworld Radio Le lampe Hollou en Wakati Wakta Kassel Tawe et en Gouri et en Tchelli 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 T